Sata zuomile Hauna silo kuwa saba na mkoni Liwa saliwa fedile Hauna silo kuwa rata na mkoni Liwa na wafedile Hauna silo kuwa saba na mkoni Saba na mkoni Rata na mkoni Rada namkoni Ugari everyone is taken Nada richa na chia Ugari everyone is taken Nada richa na chia Ugari everyone is taken
Let's go down.
Ascaro.
Chester Balani, Brepuba man mpya potis. Aha. Hai hai. Jo 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 jo. Pumin ten man. Hawa pumin ten man. Baby choose na get different. Asi buzu ntwa get Timberland. Baru no wa get that talent. Chaba henu get au regela.
Jo jo jo.
360. Ke khume ka le hand. Gao fa 350. Gao holi shamu deni Ndo hela strata Udo nyaga nyaga Kase muhu mane Umuwe wa usudale Iskachua mama kele panzula Aishuwa mama kwa ilamula Sanru wa mama santapula Manzu wataba ufeta saura Garuli hana wena Dazwa guratile ASAP Urata dilala wena Dazwa usenda delay text
Screenshot, screenshot, screenshot
I hope we get the picture
Back shots, back shots, back shots
Tamu kuzware figure
More shots, more shots, more shots
Gei tate la uliko
Call shots, call shots, call shots
Follow me, I'm the leader
Hai sepa namkoni Hai sepa namkoni